Wow, mama. Okay. Kuna kupoteza wakati ya paise. Kuja ni kupige line zako tatu zisipo kuingiza kila mtu ene kwamu. Okay? Aye. Staji intro jun kushusha nisikia. Sinule akta mepenya kwenye rap this year. Hey shorty, kwani weni model pia? Ungekuwa mnyeri singe mind ukinkatia. Na usichochwe na mafala wana kusikizia. Wamecharara watoshi ligi ya malkia. Haijalishi weni church girl ama gangster dear. Sura unayo nipe time tarekebisha tabia. Sitangoja tu black ndio ni kuchote kwa klabu. Nina 16 bars chini ya mnazi juu ya madafu. Hashtag wanafik kula kichapo. Na watoka kiguzman utadhani El Chapo. Nite noti juu ya vile umeni changa girl. Bone tight kama vaite na panga. Cause niko addicted utadhani ganja na ushani murder. Nzike kwa mchanga boss.
Oh, mchana unida,
mchana unida,
mchana unida,
mchana unida.
Mto wakishua sipukuna na ungua tena kara.
Kona nesi deja vu, rom ne usha du du. Oh ma goti ne shangu, oh Google love you. Wano ki kona nesi deja vu, rom ne usha du du. Oh ma goti ne shangu, oh Google love you.
Naisi kani deja vu. Nikani shaku wanawe ndani ya keja bu. Kila saku ni tweet kami mteja tu. What's the reason why you doubting what I said I'll do? To treat you like a queen, that's a major vu. You ignored me today but I played it cool. Had a brother feeling like it's at the age of two. Yani mtojo wani feeling may pursue. I mean you girl, ume even baka ilibidi. Baka mini cheesy ju izo vitu ni bigi bigi. Yani fleni bigi me digi baka na hisi miti. Ime kwa simiti sifichi na dai kupiga misi. Rome rusha juju, sisi ni mamu ni fanya mimi zuzu. Pretend like you don't like me when you really know that you do. Hope you get to listen to it, I did it for you boo. What up?
Mchana unida,
mchana unida,
mchana unida,
mchana unida.
Mto wakishua sipukuna na ungua tena kara.
Tinakara.
Nyamu unida,
nyamu unida,
nyamu unida,
nyamu unida.
Mto wakishua sipukuna na ungua tena kara.
Ila kikuna nesi deja vu. Rome ne usha juu juu. Oh my god, you need shampoo. Oh boo, I love you. When you keep wanting to see deja vu. Bro, I'm letting you show you you. Oh my god, you need shampoo. Oh boo, I love you.
Oh, nifu nigusa, tankienda na tariza. Mtoto mwenye busara na ikima. Wewe Beyonce mimi jiga sema utakalo kasina traiba.
Mazaga mazaga zinyo mazaga zinyo na ingoma iliki bila mpinyo. Oh yes on your heart computer siyo maestro zinyo kuliki kama teja.
Niperuza niingie kwenye ulingo wako wa mahaba. Kamwe hautojuta nitakudekeza kama mtoto mchanga. Niperuza niingie kwenye ulingo wako wa mahaba. Kamwe hautojuta nitakudekeza kama mtoto mchanga. Nikunyunyuzie mafuta karafu kila uchao ni wewe tu. Nakupenda sio siri, sio siri. Nikunyunyuzie mafuta karafu. Nakuhitaji ndani ya moyo wangu baby.
Bro, I'm shady you. Oh my god, you need shampoo. Oh boo, I love you. Deja vu, bro, me usha you, you. Oh, my god, tiene shampoo. Oh, boo, I love you.
Yo, natoto na beba mazaga, zaga, mazaga, zinyo. Mazaga, zaga, na ingoma, liki bila mpinyo. Hey,
I'll be a see you, man, ninja. Nam, Cali Grave Jones.